as to say, Anabela, o Anabela, lo na omuhle. Anabela wena omuhle man. Anabela wena omuhle man. Amabele wakho amakhefa wakho. Amabele wakho amakhefa wakho.
Thank you.